cocina.
Chuy,
one take on the track.
Your face pretty but shabby. Jolly mutesi ama shady boo. Smile now me nishimwe. Anjikagame Pamela, you're beautiful. Unamacho kama ya butera no less. Uwasemu yango mama una cuteness. You love the queen like you see to my weakness. I like your body and God is my witness. Soni, baby we mzuri ya dimoyoni. Karangi kajua la jioni. Haunika ukinotoni. Elewa, baby nye baro visa. Hani waje we uri visa.
Kitaka kutanda, baby, hata kama dunia leo ikatae kupendana, nitakupenda we hadi nife. Usinikatae my love, hold me, I wanna grow age with you only. You are my one and only, who I need, fikira zangu zimekuambia.